Martha Mokisa. Zijukira mutandikwa tebyali byangu kukwasaganya buli lwolabika omutima ogusojjukanya munonga kukuma bitya gwe tayagala bakukwasaganya buli lwenkumwenyeze kumera nga bakulira oluusi lwofulumewa muba kasikali neŋamba bitandike ntya nze atalina sukali nyabo watunsiba waka nenywa bwebikyayi noluusi sibirira kyayo okutali majani Ofuse mukwano kwange gwe ninomu Abesi mbibolese banji Ebigambo nabyebinti Ogumye, ogumye, obere nange Oluusi lwofulume wako bakasikali Nengamba bitandike ntya nze atalina sukali Nyabo watunsiba wakeyo unywa webichayi Noluusi Chayo kutali majani
Records.